Tongo Records,
Gaza,
such a remarkable sound. Tunchi master.
Tushi.
Na mjua leni zaata kanizika simjui. Nitaji marafiki pia nitaji madui. Nitaji kwa kondoo pia nitaji kuwa chui. Na mwomba Mungu kabla na bada kwa mkasubui. Wana force, wanijue, wana force. Nizingue mkuki mtamu, kwa nguruwe binadamu. Mnitue, nipitamu, ama jue, it's my time. Yeah we do it, show my yap. Yeah we do it, show my yap. Yeah we do it.
Mishika dira, wana wira. Ushindi ndani nje tatu bila. Tatu bila, na wachonga nite kata pira. Na wachonga nite kata pira. Kata pira.
Kitu wajajua, I'm too serious of snagajiras. Na wasumbua cause na focus bila hilo. Sishindani na maboga, sina nizamia woga. Mtachuma sana mboga kwa mapedeje. Na wawa moja kwa moja, si wataji moja moja. Nyewe nyewe mtaji dark na kujimenshen. Mtaji dark na kujimenshen. Mtaji tag na kujimenshen. Nyewe nyewe mtaji tag na kujimenshen. Mtaji tag makwetu chimbo. Kao tunaranda tunatega mingo. Tatafuta bingo kileta virus. Napiga window tuko uptown. We bound town keep roll mbaya. Bongo zaida ulaya ubaya ubaya. Alafu shikopa mbaya. Ukisikia back ujue mekukosa kimbia kakaiza sosa ngangana unapo unafosa. Pambana kata kutoso pigana maelezo nyoshi. Kazana bado ejetosha kila mwosha na ewoshua. Game is mine nafanya wonders every day. Miso sharu baru kate viuno mpate pay. Ngoma nagwa dozi zito swape membe bay. Tusha pagawa kile zipu bongo zaidele. Taji tag na kujimenshen. Mtaji tag na kujimenshen. Nyewe nyewe mtaji tag na kujimenshen. Mtaji tag.
Baya ha. Kipo chenyani miti yote uteleza. Tunchi. Wajaribu kona iweza.
Kaze.
Mutire gang.
Tongo Records,
Tushi.